Yohane 5.
Pambuyo pake kunali chikondwelero cha chipembedzo cha Ayuda. Ndipo Yesu adapitako ku Yerusalemuko. Kumeneko kulidziwe dzina lake pa Yuda ndi Peresida. Dziwe lili pafupi ndi chipata cha nkhosa. Ndipo nlosungidwa ndi makonde asanu. Makondemo munkagona anthu ambiri odwala, akhungu, opunduka miyendo ndi opuwala ziwalo. Iwowa ankadikira kuti madzi agwedezeke. Pakuti nthawi zina mngelo wa Ambuye ankatsikira mdziwemo kuvundula madziwo. Woyamba kulowamo mmadzi atavundulidwa ankachira ngakhale akhale ndi nthenda yanji. Pakati pa anthu odwalawo panali wina amene adadwala zaka 38. Yesu adamuona aligone, nadziwa kuti adadwala nthawi yayitali. Tsono adamufunsa kuti,
"Kodi ukufuna kuchira?"
Wodwalayo adati,
"Ambuye, ndilibe munthu wondilowetsa mdziwemo madzi akavundulidwa. Ndikati ndilowemo, wina walowa kale."
Yesu adamulamula kuti,
"Dzuka, tenga mphasa yako, yamba kuyenda."
Pompo munthuyo adachiradi, nanyamula mphasa yake nkuyamba kuyenda. Tsikulo linali la sabata. Choncho Ayuda adauza munthu amene adachirayo kuti,
"Lero mpa sabata, malamulo athu sakulola kunyamula mphasa yako."
Koma iye adati,
"Amene wandichiritsa ndiye wandiuza kuti nyamula mphasa yako, yenda."
Iwo adamufunsa kuti,
"Hey, munthu yondani amene wakuuza kuti unyamule mphasa yako, uyende?"
Koma wochilayo sadamdziwe popeza kuti Yesu anali atalowelera mkati mwa anthu ambiri amene anali pamenepo. Pambuyo pake Yesu adapeza wochira uja mnyumba ya Mulungu, namuuza kuti,
"Ona, wachira tsopano, usaka chimwenso kuti chingakugwere choopsa china kuposa pamenepa."
Munthuyo adapita anakauza Ayuda kuti Yesu ndiye amene wanchilitsa. Popeza kuti linali tsiku la sabata pamene Yesu adachita zimenezi, Ayuda adayamba kumuvutitsa. Koma Yesu adawawuza kuti,
"Atate anga akugwira ntchito mpaka tsopano, nanenso ndikugwira ntchito."
Pamenepo ndiye Ayuda adankilankila kufuna kumupha. Ankati Yesu akuphwanya lamulo lokhudza sabata. Ndiponso ponena kuti Mulungu ndi Atate ake, ankatilinganiza ndi Mulungu. Tsono Yesu adati,
"Kunena zoona, ine mwanane sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimangochita zimene ndikuona Atate anga akuchita. Zimene Atate amachita, Mwana amachitanso zomwezo. Pakuti Atate amakonda Mwana, namuonetsa zonse zimene iwo akuchita. Atate adzamuonetsanso ntchito zoposa zimenezi, kuti inu muzizwe. Monga Atate amaukitsa akufa nawapatsa moyo, moteronso Mwana amapatsa moyo kwa amene iye afuna. Atate saweruza munthu aliyense, koma adayika Mwana wake kuti akhale oweruza pa zonse. Atate amafuna kuti anthu onse azilemekeza Mwana monga momwe amalemekezera Atate. Munthu amene salemekeza Mwana salemekezanso Atate amene adamtuma. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu womva mawu anga nakhulupirira iye amene adandituma, ameneyo ali ndi moyo wosatha. Iyeyo sazengedwa mlandu, koma watuluka kale mu imfa ndipo walowa mmoyo. Ndikunenetsanso kuti kudza nthawi ndipo yafika kale, pamene anthu amene ali ngati yakufa adzava mawa Mwana wa Mulungu. Ndipo amene adzawakhulupirira adzakhala ndi moyo. Monga Atate ali gwero la moyo, momwemonso aleka Mwana wake kuti nayenso akhale gwero la moyo. Ndipo adapatsa Mwanayo mphamvu yakuweruza anthu, chifukwa ndi Mwana wa Munthu. Musadabwe nazo zimenezi, pakuti ikudza nthawi pamene anthu onse amene ali manda adzava mawu ake nadzatuluka. Anthu amene adachita zabwino adzauka kuti akhale ndi moyo, koma amene adachita zoyipa adzauka kuti azengedwe mlandu. Ine sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimaweruza monga momwe Atate amandiuzira. Ndipo ndimaweruza molungama, popeza kuti sinditsata zimene ndifuna ineyo, koma zimene afuna Atate amene adandituma. Ngati ndidzichitira ndekha umboni, umboni wangawo ngosakwanira. Pali wina wondichitira umboni, ndipo ndikudziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngowona. Inu nomwe mudatuma mithenga anu kwa Yohane Mʼbatizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu mudafuna kukondwelera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipatsa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuchitazi zikutsimikiza kuti Atate ndi wadandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simudamve konse liwu lawo, maonekedwe awonso simudawaone. Mawu awo sakhala mwa inu chifukwa simumkhulupirira amene Atatewo adamtuma. Mumaphunzira malembo mozama chifukwa mumaganiza kuti mupezamo moyo osatha, ndipo ndi malembo omwewo amene akundichitira umboni. Komabe inu simufuna kudza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Sindikufunafuna ulemu wa anthu ayi, koma ndikukudziwani mulibe chikondi cha Mulungu mumtima mwanu. Ine ndidadza mdzina la Atate anga, ndipo inu simukundilandira. Koma mwina atabwera mdzina la yeyekha, iyeyo ndiye mungamlandire. Mukamapatsana ulemu nokhanokha mumasangalala, koma simufuna konse kulandira ulemu wochokera kwa amene iye yekha ndiye Mulungu. Nanga mungakhulupirire bwanji? Musayese kuti ndine amene ndidzakunenezani kwa Atate. Ayi, wodzakunenezani alipo, ndi Mose yemwe uja amene inu mumamdalira. Mungadakhulupirira Mose moona, bwenzi mudakhulupiranso ine, pakuti iye adalemba za ine. Koma ngati simukhulupirira zimene iyeyo adalemba, nanga mukakhulupirire bwanji mawu anga?